DJ Showstead.com.
This is where the blow will pack your base. SR,
it's the real one.
Na Timbi, let's go.
Tadikwa tembo koshi. Tadikwa tembo koshi. Chigelo chapane bambo koshi. Chikata one step, two step. Chiwa punzi sama bad manners. Chiwa punzi sama bad manners. Chili one step, two step, Chiva punzi sama.
Chiva punzi sama tunkunjaga. Chiva punzi sama fwete.
Chiva punzi sama
young twisto.
Tej kufirimba fula madansi, ei womba.
She got a big nani, katundu. Munga yang tipa kuenda ni tunku. Come closer, come put it on me, yeah. Twerk it up down, baby, elo wakutambe. Gani ya mukla, pucha soko nisabaya. Wakai cheva fecha, wataila kuwaya. Pali chefe ma, niliko taiti. Nilichemu mwa mba na ene monga njine kite. Round after round, ana kongola kalova. Ningene samo sonse sena fola. Mbuyo che kulu monga pola. Ukadi samo fjoli zako fjola.
Talikuwa tembo koshi. Talikuwa tembo koshi. Shigelo chapane bambo koshi. Chikata one step, two step. Chiwa punzi sama bad manners. Chiwa punzi sama bad manners. Chili one step, two step, Chiva punzi sama.
Chiva punzi sama tunkunjaga. Chiva punzi sama fwete.
Chiva punzi sama.
Chiri addicted kufirimba. Fula madansi, womba.
Change na mklabu no bloke sapaya. Mova na virimba kulicheve njema nkwala. Vikari kuchitika ya enda malaiti. Chiri na katempa monga oko pa maleji. Ne nilipasaiti nifuno kwa tamo tachi. Chini ya I don't care maringa paliko kangwe. Mufumo sidiza na mpaka pungwe. No chicherere la kuseni mpaka na ode chifina tupai sisi noti fama bela. Midu finger kuwa gai wa chikwela. Nambo mfela tumaluma wakamba tisichi mfela. Makolo walitekanya ni chani uzafela yo.
Talikuwa tembo koshi. Talikuwa tembo koshi. Chigelo chapane bambo koshi. Chikata one step, two step, Chiwa punzi sama bad manners. Chiwa punzi sama bad manners. Chili one step, two step, Chiva punzi sama.
Chiva punzi sama tunkunjaga. Chiva punzi sama fwete.
Chiva punzi sama.
Chiri addicted kufirimba. Fula madansi, womba.
Tata apoka dansi, kogona pansi. Ukukulida na tioka ya cheikashi. Ineva Nikola na mbofula shati. Hello Baluanda no kunotifuna wosunga. Punga muri benda lama isipeta muyambo piapo. Pisto, ukani zapo puanzi pari ichi. Chuone kaniti siyo noka engine. Chifani kasef. Ichitinga fomo sidi zila na pasiti. Maka makanga tina mwamo kapawa. Mwana aperuke isendise wakumawa. Sininga embekeze iyo time kufika. Ineva Nikola ningola ngana pafika.
Talikuwa tembo koshi. Talikuwa tembo koshi. Chapane bambo koshi. Chikata one step, two step, Chiwa punzi sama bad manners. Chiwa punzi sama bad manners. Chili one step, two step, Chiva punzi sama.
Chiva punzi sama tunkunjaga. Chiva punzi sama fwete.
Chiva punzi sama.
Chiri addicted kufirimba. Fula madansi, womba.
Seven riders in the building. Mr. J, I Media Bro, OTS, Savannah Rand Media, M Studios Agaj,
One Touch,
Sky J, Damn Diesel, AJ.
Wise on, top, I say, man.
Face the real on the bed.
Yeah.